Seswantšho lesome nngwe. Petrosi kgolego. Ditiro lesome pedi temana ya pele gwa go lesome nngwe. Kgoši Herode a thoma go tlhomara le go tlhoriša balatedi go ba kereke ya morena Jesu. A bolaya ba apostola, Jakobo a iša Petrosi le ba apostola ba bangwe kgolegong. Bošegong jo bongwe, Petrosi o be a robetše a tlemilwe gare ga baledi ba babedi, kore batlhokomedi ba kgolego. Ka bjako morongwa a tsoša Petrosi a re, tsoa ka pele. Mme ka pela marala a wa. A latela morongwa ba tšwa kgolegong. Mojako wa tšhipi wa bulega ka noši, gomme gwa sebe le yo ba ba thibelago. Petrosi o ile a nagana gore ke toro, go fitlhela ga a fitlha ka ntle, gomme morongwa a nyamelela.